xaaladii aad iyo kullayba dhibka aan ku daran hadda geega haysad biilaan warta shalaya booyadana ma la eelashii la ka ororada lahayn nimankii iyo haysadaan irdaalahaya walantalayoona waaysanta maamul oo maanaa oo jiro hadda geega oo la arhaw maamula roog meel la arhawna ma jiraan biila-aantu fuuse biya 45 uma marahayd walaalo dhurday barakado la ku shubday hoobal la ka bahoona 200 ama 210 in diiraso la ka yaab marka madaweynaha koonfur galbeed iyo ayidaha samafalka wayba ku codsadaana in iyo bi degmadaas ay tan ka tala galan umadaasna rabitaan iyo luweydi maamul mustakafi allan dhis laakiin walanta la ka dhisay rima gacmeed in in shaqeeyaan iyo taawiye meelna madeereeyaan walna masuubi koran bulshada meelo deganna bulshada degayga digil marafla aan ka qiimo badan iyo degan wala meelaha taan doorada waa isniyo maybo rafaadka wadanka yaala ya kamid ata